My quiz, my question.
Oh my God.
My quiz.
Big Papa made, Papa made.
My question. My question. Unasema nini? Ati nilikuhati na wendo uliniacha. Ulisema ukiniacha nitakufa. Ukujua kwanza ndio nitakuwa. You said you love me ukaniacha. Now you left your love behind. Said you love me, ukaniacha. Still surprised that uko sawa. Uko sawa. Now the vibe is right. Now the vibe is right. Ukitaka kurudi, I need your best. Ukitaka kurudi, I need your best. I need your best. I moved on. Saturday, I call your phone and you go off. Ukaniacha na kimya. Mr. Mali, you made me feel so bad inze. Mwana wa mama, mwana wa mama. Kila siku Sunday, I call your phone and you go off. You go off. You made me feel so bad inze. Mwana wa ingo, mwana wa ingo. Now the vibe is right. Nyandi na iwe. Now the vibe is right. Nyandi na iwe. Ukitaka kurudi, I need your best.
I need your best.
Ukitaka kurudi, I need your best. I need your best.
Mr. Mali,
El Empire made this.